DJ Reese 254, The Don.
This is DJ Reese.
This is DJ Reese.
Good morning, good evening, good afternoon. I go by the name of DJ Reez. Welcome to another session. I'll see you.
Four, The Don.
Nilikasema, nilikuwa kijana, sasa ni mzee. Daudi kasema, nilikuwa kijana, sasa ni mzee. Sijawahi ona mwenye yake ameachwa mimi. Wala watoto wake kuomba omba mikate barabarani. Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake wanadamu. Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake si kama wanadamu. Oh, akiongea Yesu ameongea. Akikuahidia kitu Baba ameahidi na ujasiri. Atatenda kwa wakati wake yoyo. Ninamuita Bwana wa amani. Sababu ya amani yake. Ni uwezo gani unaompinga Yesu? Uwezo gani?
DJ Reese, Rudy Antenna.
Hola.
Sijui unasikiza ukiwa wapi? Uko kwa matatu, uko kwa gari yako, uko YouTube, uko nyumbani. Let's vibe, naitwa DJ Reef. The Don, now see you, let's go.
Nilikasema, nilikuwa kijana, sasa ni mzee. Daudi kasema, nilikuwa kijana, sasa ni mzee. Sijawahi ona mwenye yake ameachwa mimi. Wala watoto wake kuomba omba mikate barabarani. Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake wanadamu. Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake si kama wanadamu. Oh, akiongea Yesu ameongea. Akikuahidia kitu Baba ameahidi na ujasiri. Atatenda kwa wakati wake yoyo. Bwana wa amani, ninamuita mfalme wa amani, Bwana. Ndio maana mimi ninaimba kwa sababu sababu ya amani yake. Ni uwezo gani, uwezo gani unaompinga Yesu? Uwezo gani, uwezo gani, uwezo gani?
Furani nikaona niombe usaidizi kwa bosi furani rafiki yangu tumejuana naye kwa muda mrefu simu yake ilikuwa iko mteja kwa hivyo nikaenda kwa ofisi yake nikaambiwa nitoe kitambulisho na nikaangaliwa kama niko na bomu ayaya wakaniuliza kama nina appointment nikasema sina huyo ni rafiki yangu wakasema no huwezi ona bosi ni lazima uwe na appointment.
This is DJ
Wakati wa Mungu ni kama tsunami ya maji ukuta uwezi kuzuia lazima utabomoka. Wakati wa Mungu ni kama upepo mkali mlango uwezi kuzuia lazima utafunguka. Wakati wa Mungu
sema
umpata kila mtu wekuwa na subira andika haya kwenye shajara
ipo siku don't give up.
Wakati wa Mungu ukikujiria
mazingira sikitu ya pinge.
Wakati wa Mungu ukikujiria
mwanadamu ni nani apinge.
Usichoke ngoja,
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 usichoke ngoja, ukujilie, wewe subiri tu, ngoja,
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 let's go,
ngoja, ukujilie.
Yo nilisoma na magais na wazapata makazi wanafuu wanapata fursa ya kula cha mkufu. Mimi bado nauliza kanisa waipata nafuu ama kweli kweli kweli.
Yo nile soma na magazi na wasapata makazi wanafuwa na
patafursa ya kula cha mkufu.
Mimi bado nauliza kanisa waipata nafuu ama kweli talanta itafanya nile na wakati wa Mungu. Je, utawai nifikia baraka zangu niweze kuzipokea?
Ipo siku au sio?
Wakati wa Mungu
kulia.
Wakikuambia huwezi,
huweze.
Waambie Mungu anaweza.
Usichoke ngoja. 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 Usichoke ngoja. Ukujilie. Wewe subiri tu. Ngoja. 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 Usichoke ngoja. Ukujilie.
Sasa zingine kama binadamu huwa tunajidharau. Tukikumbuka udhaifu wetu. Hali zinazo uzidi uwezo wetu. Binadamu huwa tunajichukia sababu ya mwonekano wetu. Tamani ungekuwa na sura kama yule flani.
Binadamu tunajidharau.
Flani.
Binadamu tunajidharau. Hisi ni kama muumba amekusahau.
Mwanadamu
ananipenda amenilea tangu mtoto.
Let's go.
Atimiza zote zangu zile ndoto. Bila yeye njia zangu zote.
Cheza kama Daudi.
Kama Daudi.
DJ Reese, Rudia Tena.
Hola, hola, hola.
Aticheza kama DJ Reese, wacha.
Nina flame nishika yendo mokozi.
Let's go.
Ameniponya, amenilinda ye mokozi.
Makosa, amefuta uo. Naila, amefuta uo. Amenifanya niwe huru. Oh, hey, yeah.
Hato niacha nyuma yesi mwanadamu. Ahadi zake kweli yesi mwanadamu.
Ananipenda amenilea tangu mtoto. Ametimiza zote zangu zile ndoto. Bila yeye njia zangu.
One time, let's go.
Kama Daudi.
DJ Reese 254, The Don.
Ready? Let me go, no man. Sure.
Give them, boy. Lyrical sound full of Holy Ghost fire. Not just
let's go.
Jump up in a day, rock your body from your way, baby.
Some Holy Ghost fire.
I know what this is. Let me see a lady champion in all the place. Celebrate Jesus Christ forever king. Give me the music and the gospel. Let me choose some that never know what kind of thing I'm going up on the scene. Some of them are hidden and one like them are free. Christ himself, them are deceived. A long time will not ever take defeat. The Bible and a prayer, I'm a weapon, I'm a shield. Victory, tell your man. Victor to Jesus. We got the victory, tell your man. Victor to Jesus. We got the victory.
is DJ Reeves.
Sema haraka haraka inaga babaka ona mimi na raka zangu nilivoteseka wenga walisema haraka haraka inaga baraka ona mimi na raka zangu nilivoteseka
zidi kungoja wacha haraka. Sikiza nice and easy. Remember to subscribe. Naitwa DJ Riz the Don. I'll see you.
Nilitia bidii na sinaf nikapara mbileti all over na life tough yeah. Bado nanganga na breakthrough nangoja kupatwa nayo nalia roho oh, ni nani ataboda njaro oh, ondoa kavaza maisha saga za kokoto nifanye niepuke kimuziki na marafiki viroboto niondole niondole marafiki viroboto niondole niondole saga za kokoto niondole baba naomba sitoki kwako niko by force by fire mimi ni wako sitoki mpaka unibarikie sitoki kwako niko by force by fire mimi ni wako re.
You ready for the next tune?
DJ Reese 254, the Don.
Everything you put your hand go walk. Your name go open doors.
Let's go.
Be a boss. Amen. 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 Everything you put your hand go up. Your name go open doors. Amen. Yourself go be a boss. Amen.
Just say amen.
Amen. Every hustle I get
everything.
Where the hustle go pop.
Let's go.
Your own innovative. Amen. 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 If you define work to your own, God's self go do his own. And flesh go cover bone. Amen. 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 If you believe it, say amen. Amen. If you believe it, say amen. Amen. If you believe it, say amen. 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 Everything you put your hand go up.
Let's go.
Then go open doors.
Amen. One time.
Go be a boss. Amen. 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 Everything you put your hand go up. Then go open doors. Amen. Yourself go be a boss. Amen. 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 Sister, where one man receives, and see where they fight begin. One day you go upon trees. Amen. Amen. Then that way don't losing job. Landlord come they do like God. One day you go be landlord. Amen. Amen. Good news go locate you. What you see in not go take. If you believe it, say amen. No. Amen. Amen. Everything you put your hand go up. Your name go open doors. Yourself go be a boss. Amen. 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 Amen.
the praise for you alone. You're the air that I breathe, the song that I sing. You're the lover of my soul.
One time
with you, there is no impossibility. With you, I can move the mountain. Whatever you say will surely come to pass. By the mention of your name, every knee must bow. Oh, unchangeable,
unchangeable,
reliable,
reliable.
Only you can do what no man can do.
Unchangeable,
with God nothing is impossible.
Unchangeable,
unchangeable,
reliable.
He is the mighty, unchangeable God. Let's give some thanksgiving. What are you thanking God for? Let's go.
Asante, 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 ooh. Asante, 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 ooh. Nani bangu za machozi, ukanikumbuta mavumbi. Kuna wakati niliona giza, giza tupu. Kichwani nikajawa na mawazo, misukasuko, yeah, yeah. Uliniokoa Mungu tu, ukanitembeza hakika. We ni Mungu wa Danieli, Mungu wa Yusufu. Uniachi, uniachi niangamie. Mungu wa Ayubu, uniachi, uniachi niangamie.
Sema asante.
Asante, 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 asante.
DJ Reese 254, the Don.
Nakumbuka
na mali ya kutesa, naomba Mungu nitosheke.
One time
wawe na mawazo
kidogo, hiyo kidogo,
tosheka nacho
kidogo, hiyo kidogo,
ridhika nayo
kidogo, hiyo kidogo,
tosheka nacho
kidogo, hiyo kidogo,
shukuru Mola nayo.
wanadamu watutosheki.
Nikipata hiyo, ninataka ile. Nikipata ile, ninataka ile. Hiyo, kidogo, hiyo, kidogo. Tushika nacho.
Sunday sishikishangi
ningepona na mashida yange kwa majana
one time
yo mana Sunday
badala ya kushikisha unikosi mali njili ya sikika
Bible kipande
ujumbe unasafisha ukinituma tambali nitafikisha haya sifiwe Yesu kila siku ya maisha yangu haya sifiwe Yesu kila siku ya maisha yangu.
DJ Reese, Rudia Tena.
Alex on the beat. Sikia kazi ya Mungu.
Umeziondoa mavikwazo na kazi ya Mungu. Ukazitekua mamiteko na kazi ya Mungu. Kuumwa na magonjwa kaniponya na kazi ya Mungu. Mbona nisiseme ni neema? Nasio nguvu zangu. Nitakuwa nadanganya nikisema siko peke yangu. Nitakuwa nadanganya nikisema sio nguvu zangu. Nitakuwa nadanganya nikisema siko peke yangu. Nitakuwa nadanganya nikisema mimi. Oh daddy, umejua kupendeza roho yangu na nafsi. Basi daddy, nitakusifu kila siku nikipata hiyo nafasi. Oh daddy, umejua kupendeza roho yangu na nafsi. Basi daddy, nitakusifu kila siku nikipata hiyo nafasi. Oh 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 oh, wasn't me, ni kazi ya Mungu tu. Oh 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 oh, wasn't me, ni kazi ya Mungu tu. Oh 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 oh, wasn't me, ni kazi ya Mungu tu. Oh 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 oh, wasn't me,
kazi ya Mungu tu. Ninaomba Baba unijaze mieneno nikufuate, maji ya uhai na nianywe, chini kwa magoti
nisikiza hii.
Yesu,
nina mengi ya kusema.
Yo, nikwambie wewe, unipesikio ewe Baba, nikwambie nina mengi moyoni mwangu. Nataka nikwambie Baba, kwa hivyo shukurani zangu sikwambie wewe. Oh Baba, sikwambie wewe. Shukurani zangu sikwambie wewe.
DJ Reese, Rudia Tena.
Allah, Allah, Allah.
Jimmy and once again.
Give thanks to the Most High. Anaitwa Fidempa Kenya featuring
Dempa.
Jamie Young, let's go.
Ninaomba Baba unijaze, kwa mieneno nikufate, maji ya uhai na nianywe, chini kwa magoti nikuombe. Yesu, nina mengi ya kusema yo. Nikwambie wewe. Unipe sikio, ewe baba nikwambie. Nina mengi moyoni mwangu.
Giving a girl a new one. That's another one. Anaitwa Dam Jumba.
Yeah.
Alice Commande.
Yeah. Alice Commande.
All about Thanksgiving.
La Dam Jumba. Kati ya wafalme, hakuna wa kulinganishwa na wewe. Kiganjani umenichora. Kila siku mimi ni baki na wewe. Sikumbukia zamani. Machozi yangu lifuta zile enzi nilipolia. Yule yule alefuliwa mavazi, akatemewa na mate. Yule yule alepigwa mijeledi, ndo Yesu wangu. Yule yule alefuliwa mavazi, akatemewa na mate. Yule yule alepigwa mijeledi, ndo Yesu wangu. Basi shukurani zangu,
shukurani zangu zikurudie.
Kuliko nitoa ni mbali sana.
Shukurani zangu zikurudie.
Amengine siwezi sema ye.
Shukurani zangu zikurudie.
Acha ni nyamaze mana upendo wako umenisi.
Shukurani zangu zikurudie.
Nisijione mkamili zangu, itaweza peke yangu. Nisiamini hekima yangu, juhudi zangu. Nikutazamie Mungu. Watakao nisikia wakinishangilia, niwaelekeze kwako. Watakao nifuata nikikufuata, na chochote kile kitaenda sawa. Sio mimi wewe ujulikane, na popote pale kitaenda baba. Sio mimi wewe ujulikane.
One time, let's go.
Ujulikane.
Naitwa DJ Reez, your number one DJ.
Bahari, natamani wewe ujulikane, uokoe waliofungwa, ponye waliozidiwa, uinue waliolemewa.
nataka niwapeleke Nigeria kidogo tu.
Tukiweza baba chochote kile kitaenda sawa, sio mimi wewe ujulikane na popote pale itaenda baba, sio mimi wewe ujulikane 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 ujulikane
Bible.
So far so good, though I thank. So far so good, so far so good,
DJ Reese 254, the Don.
So far so good,
DJ Reese, Rodia
Tana.
So far so good, oh, I thank God, oh, for giving me life today.
Sema ati.
So far so good, oh, I thank God, oh, for the place we are there today. Everybody say, me bunny wa, me bunny wa mo. Everybody say, here you go, here you go mo. Ataka go mo. Here you go mo. Me bunny wa, me bunny wa mo. Eki si bunny wa kaya mo.
Chai, odogu akataka, ina potala mo menyo namba.
Kuna mahali nilisikia don't trust your DJ if he can dance.
Now every city done the feel the lamba. Him and the mosina.
Why you see the judge?
Ebai potalo na kato no. Hi, agamaturu chineke. Mama, oye waibela. Agamaturu chineke. Mama, oye waibela. Igiri gikeni sa usa. Mama miyo chibunya so demo. Every day I go to bless you, oh.
So far so good, oh, I thank God, oh, for giving me life today. So far so good, oh, I thank God, oh, for the place we are there today.
Everybody say, me bunny wa, me bunny wa mo. Everybody say,
unanipenda I know, ukinita mimi sitasema no. Unanipenda I know, hadi mwisho wa dunia nitabaki kwako. Unanipenda I know, ukinita mimi sitasema no.
Weka maringo
unanipenda I know, hadi mwisho wa dunia ni
ringa ndani ya Yesu.
Unanipenda I know, ukinita mimi sitasema no. Unanipenda I know, hadi mwisho wa dunia nitabaki kwako.
Umenifanya mwana wako, naishi kwa neema yako. Umenivisha upako, nakula kwa meza yako. Umenitendea miujiza Mungu, sifa zimbele yako. Umeniinua kabisa Bwana, usifiwe Yesu Kristo. Ulinitetea zaidi, na Calvary mina kumbuka. Ulinipenda tu sana, salabani Yesu ulikufa. nilikutea zaidi na Calvary ninakumbuka. Ulinipenda juu sana. Salamani Yesu.
One from Uganda. My brother Levickson one time.
Acha niringe mini ringe. Acha niringe mini ringe. Yesu amenijaza naro.
Fire emoji. He's called Levickson. Uganda's finest. Let's go.
Can you play me? I want to dance in my journey. Love.
Let's go.
Yeah. One in a million, the body moving sound spiritually. Yeah. One in a million, the body moving sound spiritually. Yeah.
Turn every play, my God, on every play. Turn every play, my God, on every play. Turn every play, my God, on every play. Turn every play, my God, on every play.
Banabange.
DJ Reese 254, Good Dawn.
Wacha tucheze gospel, let's go.
Mr. DJ, play me some gospel.
DJ Reese 254, The Don.
Watu wapone au sio? Unasikiza kwa mati huko kwa nyumba, let's go.
Mr. DJ, play me some gospel.
Play me some gospel.
Mr. DJ, play me some gospel. Watu wapopopopone. Watu wapopopopone.
Anaitwa Moji Shot Baba, lakini mistari ni refu.
It's about time, ibendera ipepe, ipepe. It's about that time, ibendera ipepe, ipepe.
Wanasema akili ni nywele.
Kwa Yesu, zitu zitoke kikwetu.
Ni Moji tu hana.
Mziki wa Yesu, zitu zitoke kikwetu. Mziki ni dawa, na Yesu ndio dawa. Mziki wa Yesu, mziki wa power, mziki
Let's go.
Mziki wapa, Mr. DJ, play me some gospel.
Bye.
wanaitwa wapendwa muziki. Let's go.
Kukutendeleza usiku na mchana. Kukutendeleza usiku na mchana. Nitakupa sifa ya wewe. Umetukuka tena sana. Na maisha yangu ya kale na ipa kisongo.
Alafu hatukai sana. Some old school vibes. I know you know the heat. Subscribe, like, share, comment. Let's go.
Kijana umeokoka
ati Gen Z hawajui hii.
Chochoro makalani pepusu. Sikipamba suka kanisani na msalaba. Goti umepiga ukimuita baba baba. O mama nyenye nyenye nikashashe kaluni. Leo ni vae hivi nipachoni makanisani. Mabazi bila adabu kutuvalia kimini. Wazee wa kanisa kuiga ni amadarwaka. Juwote wanataka ni nusura ya sadaka. Mabit makanisani kushikia na silaha. Badala ya konana kuombana msamaha. Kamana nina rap kukata nikisema. Vista kwenye beat nina flow nina sema. Maisha finje finje Mr. T nakata. Maisha finje finje na kanisa mekata. Maisha finje finje everybody mekata. Dunia kwenye kisa ni pala tota kata. Maisha finje finje Mr. T nakata. Maisha finje finje na kanisa mekata. Maisha finje finje everybody mekata. Dunia kwenye kisa ni pala
tota kata. DJ Reese 254 The Don.
Subscribe, like, share, comment. Naitwa DJ Reese, the door number one DJ.
Mungu kachukua muda.
Let's go.
Taratibu kani umba hii. Mwamini wa mana. Asinje mtu wa kabinga. Hey, believe me, I'm a VIP.
DJ Lee. This is DJ Reyes.
Wangapi wanakumbuka hii? Inaitwa Pages za Bible. Gen Z kaa kando, Gen Z shusha nyavu tu. Let's go. Ndo maana mimi nachangamka. Let's go.
Sina tena woga. Umerahisisha mambo yote mboga. Yesu, hakuna chambona. Tu sasa kumepamba zuka. Kijana nilidos kwa vibanda. Na leo niko wong kwa kitanda. Sahaja gani kujigamba. Na ni neema yako imetanda. Oh, najilegeza, najilegeza. Yeah, yeah. Najilegeza, inajua utanibeba. Yeah, 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 yeah. Najilegeza, najilegeza. Yeah, yeah, oh. Najilegeza, inajua utanibeba.
kutunza moyo bila kuchoka. Sitajikanganya, ni wewe kupata na kukosa. Nitakupambana, sifa za moyo bila kuchoka. Sitajikanganya, ni wewe kupata na kukosa. Ni bebe, ni bebe, ni bebe.
Bena, bena, dumana mina, deka, miko mikononi mwake, kila kitu kiko beta. Wangu wana, bena, maskini na tajiriana. Bena, bena, dumana mina, deka, miko mikononi mwake, kila kitu kiko beta. Imi nisi ananeta, kuna watu wakicheki unabarikiwa sana wanateta, anazidi kuleta. Mfuwa ya baraka na mabeta, inazidi kunyesha, imi nisi ananeta. Kuna watu wakicheki unabarikiwa sana wanateta, anazidi kuleta. Mfuwa ya baraka na mabeta, inazidi kunyesha. Asifu ya mfuwe memnyea, na msifu juu amenitenda.
Matabu, matabu,
hata wewe ukimkutia, natuwa hata kutendea.
Matabu, matabu,
kuna wenye dhambi wangine takatifu.
Thank you for vibing. Naitwa DJ Riz 254 kwa mitandao yote ya kijamii. Subscribe on YouTube. Follow, like, comment and share. Na sando mwana mina. Let's go. See you on the next one. Adios. Number one DJ.
Benda, no mana mina, deka, niko mikononi mwake, kila kitu kiko betai.